trying.
Moko kimasomaso. Minifuta machozi, minifuta jasho. Nimesahau machungu na enjoy kwako. Niko dunia nyingine. Tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe. Iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe. Unang'ara ng'ara mbala mwezi sachen.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever. Will you be my wife? Baba Lord, atuline me now, together for life, yeah.
Unapendeza sana sana.
Suwe, suwe.
Unanimaliza sana sana.
Suwe, suwe.
Suwe na.
Kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Uyuzungula mwenyenye upenyusi, izi mbichi asiliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki.
Samaki
wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Umukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulungi zuena,
zuena,
zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever. Will you be my wife? Baba Lord, I do linde me na wewe. Together for life.
Suwena, napendeza sana sana.
Suwe,
suwena. Nanimaliza sana sana.
Suwe, suwe.
Suwena.
I'm falling for your love, my heart twisting. Holinga ka sweetie, we renu na mokwano interesting.
Chungula macho mama, wana uliza mbono nanipenda. Wana put a ring on your finger, wajua wisa manito siya mchinga. Maisha wawili situ tutatende.
Zuzu, I mean Zuzu, Zuzu, you're my boo boo boo.